komin ka o region tawa kandu filla dewlinol sukaabe rewbe ille jonne no tawe dermo amma alla e laabi di ardibe hawju komin on cingi dum utiri sanne fa hana sedda hamada abdullahi gusman maire komin kaw
nokkure noon de sukaaɓe rewɓe non njaawi dewlineede lawka nin ɓe takki torta kona diina mo paamana saɗorma noon gonɗo no torri nimɓe sanne ley commune kaw o
de laabi ɗiya cinnguɗon ngam haɗude ɗum.
Nous avons
min keɓi wadde jahaale kewɗe dow tindingol nimɓe famtimɓe saroɓe sukaɓe rewɓen koɓe kana dewlinde sukaɓe maɓɓe rewɓe law baande ɓe cawiraka suka ha nana dewline nde aayake ko watta tawe no wawi yettinde lokol muɗum. Min jiidi e ardiɓe diina ɓe gaddi dow ballagaji maɓɓe sanne e wiide nimɓe kono kani accude ɗum hawtade e hooreɓe suɓaɓe ɓe ko commune amin o nokkure noon to suka ɓe ummatore jahatana leyɗe yaasin ɓe filde woɗi du ɓe dewlatanana sukaɓe rewɓe ɓen lawka ni ɓe dillira libina togon waɗoyde hitande ma duuɓi ɗiɗi ladde ko ɓuɗum e tirdu ɗum ɗum bonnatana gurdal sukaɓe rewɓe ɓen waɗi no kuje toɓe dewlina koɓe anda ba goriraɓe maɓɓe kañƴum woni no ɗunna koƴol deeɗi e cergal ɗungal ngal amma allah yettama ley wakkati cakkitiɗo sukaɓe rewɓe ɓen e ko'e mum no gaddanami boy itali muɗum e wiide kono jiɗi dewlinede lawkam min paabo ɗum en fadde ɗum andine gina min jahatana min pilo pamral saɗorma on ɗo faame moƴƴine caka amin seni haala kam ɓurimin sembe kanilde to laamiɓe tawaɓe ɗon ɓe ɓen koƴata laabi kanɗi allah yettama yaadu yeeso mawdu heɓama nder mum jonɗon min mbita saɗorma o heɓanaka mosola de hunde ɗon ko hani haɓanede wakkati fuu
toujours bataye
hannden no e neɗɗo waawi tindinira woɓɓe ngam hollude ko ɗum accaama na ɗum ɓuytiri sanne
pardima majjum mi wawta famtinde on amma min tawi kake min daari dow hamre capanɗo joyo ɓen fuu no ngara l'école woɗi du sey caggal toɓe aayi koɓe ndewline ɓe kanta collége maɓɓe nde mum illule l'école pamara on ɓe ndewlinte amma jon o ɗuɗal maɓɓe fuu sey to heɓi talkuru muɗum brevé ko dewline ɗum waɗi ko ɗum ɓuytori capanɗe joyi dow hemre